wanakuja watoto wanapita. Jini, wanda yesi ata bless kas tumiriki. Tuanda tuone jini yasi. Show me, shallow, Jamaica, nyumbani sasa. Kanda mbofu kanta. Sira, halaipi sela madenke. Halaipi sela chiruba sera e. Halaipi sela Cisco. Halaipi Jeshua Malezi sera e. Halaipi Dunzu. Halaipi Chidi Malagantem Papa Nagi Familia. Kissing time from funky fall. Don't want to see the way. Kissing time from palm with you. So drink a song, candle. Kissing time from funky fall. Twisting me, lele. To let you know to see the way. Kissing time from palm with you. Want to get quaint and belly. So drink a song, candle. Half your ball out to Zeljana. Who's the man, Jelly White? Twani ali ya ukiwa, yala pima chidi mjiwa. Maipacha noto sela, jaiwa bishi kulala. Hala chuga siki faya, wako udongo mwili wanyama. Futi sita utazama, sisi wote warabana. Mkumbuke sari sana, iwe nuru ya kiyama. Kesho, kisinke kwepo kifo. Tuishi milele. Tule tunwe tusilewe. Sino, wanama Jones. Wate wanama Jones. Tuaiga tunama Jones. Wanama Jones. Jini, wanama Jones. Wanama Jones. Tunama Jones. Wanama Jones. Jini, nakupa mapenzi, nakupa vichenchi. Wana, nakuonga jambo, twira tanko. Tiger, nampa mapenzi, nampa vichenchi. Sira. Swala paka na wara wara, kapache ni kimuri. Gazabu kama cheko wa farafara. Usirete ya tunku na gwaragwara. Iri dansi ya chausera. Shemeji enu, shemeji enu, shemeji enu. Shemeji enu, mimi mwezenu, shemeji enu. Kama dansi la mapanga shasha. Jankari na mitontonganga. Kama ringi tukipanga spaspa. Majimengi unga mnogo chacha. Jani kwetu paka wengi wangwa. Na kombatini mmoja uliza mita. Dance, tune, dance, rote. Dance, tune, dance. Rote, nakupa mapenzi, nakupa vichenchi, kipi ya upati. Nakuonga jambo, twila tango, pato texazi. Nakupa mapenzi, nakupa vichenchi, kipi ya upati. Nakuonga jambo, twila tango, pato texazi. Jee, seruki na wawote. Ni wengine vilomboti. Jee, sicheki na wawote. You ain't in the filoboti. Umeni muri kama mai. Kama tonchi unifichi. Kanitua sensi jayi. Falume wa mapenzi. Wivu. Wivu. Pea kipira. Wivu.
Unasikiliza midundu ya ufuwezi. Mabaya
kubaki mwenyewe. Mesenja saki ujansi. Kaukeri tuwa miwa wewe. Jay, kumbati kazi, atisi ofisi, wapisi jail. King C, mambo ya kubaki mwenyewe. Messenger saki ujanze. Kaukiri juwa miwa wewe. Jay, kumbati kazi, atisi ofisi, wapisi jail. King C, wivu. Wivu, mama. Wivu. Wivu, mama. Sira, chere alipaku hina, kula visi kujina. Kama na zima zima. Huku watu sefu jana, kila mtoto panya. Kama unafanya fanya. Chene ya ripaku hina, kula disiku jina. Kama unazima zima. Huku watu sefu jana, tapira topanya, kama unafanya fanya. Chene ya nipakui, genius music. Kwa heshima.
Kwa heshima. Kwa heshima. Kwa heshima. Kanali mjeuri mwanangu kwenye stage. Mshukeni kwanza na mete kanali. Mshukeni kwanza. Na iligoma kama vipi kwa laza kwa mama.